mukwano wankuba wankuba nzisira bangayo akwenkana newange gyensula yagala kuvayo nzigyeyo gyensula walayi wanzita nemmere yagana emmere newola apetite yambula ayagala nkusanga omwagalwa ewasibula olwo walayi sibaka mama omutima guluma sangu ogukwateko walayi guluma omutima guyokya guyire kumazi guole mama guyokya walayi walayi biruma biruma nga simoyire mukwano gwabanjagala nze ndiwo zina ebirungi gwababimba ebinina bibyo byonna mukwano gwabanjagala ebinina bibyo byonna nze birungi gwababimba njagala kwewika olumu gwe nobula nekuba esimu esimu yogene mama mukwano wanzita simanyi kikusumbwa tulinze nalayira nalayira nti ndibeera nawe jabula emyaka giyise kiseera kiyise mukwano gwayasumbwa enolavu neruma nekunonya gyoli yonna mama nobula emikwano nentuma negikugamba tenegamba mama gibula mukwano yanguwa yanguwomanye emikwano biuma wewobera gyosula manya nti nange gyensula ndyeno biruma walayi biruma sala magezi yomponye mukwano biruma ndota ndi nawe nga ndi nawe tulala mukwano gwabanjagala nze ndiwo zina ebirungi gwababimba ebinina bibyo byonna mukwano gwabanjagala ebinina bibyo byonna nze birungi gwababimba sinjagala kwewika owomukwano yanguwa yanguwadiye waka wagenda kuntama mukwano yanguwa sijafuna tulo genda kuntama
www.mp3ugandanmusic.com